Ganja, okay, maule yendo kwa buloku fuala tabaye katanga ganja.
Shima pepo when you play for me, nenguru kufumanga
ganja. Deep shago, bali sumirisho kubyala mataba bonzi inga ganja.
Gero aitende de bonza ni pere kwa kinjebele inga
ganja.
Chinsh chirengati, ndefu afyo kuri minati. Shinwa tiba tinaite mwapa, mumu tuwa tfilife filaka. Nga buwadu wanga antifeti saka. Ganja, 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 kaleza sininga leke. Wama gwila batisimu nga nipeze. Heri mwadu yu wanda ushaimwe. Ngandero tiseni mumbu ushaine. Amano ni kunjito de kuchibebe.
I'm addicted kuri ganja ine. Gama mbona baboma mumpita fe. Elo taipita deine kano fe. Ama gero na kabwale nefiafye. Gani futika mpaka fiencheshe. Ngole foya tu wampane naine. Kuleta fe kanjolo vene bine.
Twalipen kwa konse tuwaya. Naka na kumagero wa mfuaya. Mpepe kenda la mewereta kwa bine. Ntina kwa sense no timwe wat sense.
Ndafomo kukana na gero pari ganja. I think ine wana ganja ni banja. Ndafomo kukana na gero pari ganja. I think ine wana ganja ni banja.
Akantu kuja jina. Tawanchi wa tala pepa. Munde kafe na lipili la kachena. Wanasha kachule sombo nende chitika. Ghetto life ya lisa nsumina.
Ala dewa ne wadeti njimbe. Plan empe la mike njimbe.
Plan binde kako nde ya ine. Na mapindo nde ya ine. Very far away konde ya ine.
Tumfuane emkwaye apa ganja ebine.
Tumfuane bunjuane tapo wandufianya. Mwampata fene. Amano ni kunda la mapa. Hemu ya ndikupisha una mwaka. Tukonfika one day kasanika wafo. Kutuma na panshile satsamika. Game tulate abadi fisho kumaka. Na komino kunangwa kapanti lapa. Wagai badi dwala wapolela kuivula. Tuchitef pop shop bati bai tusula.
Ganja, okay, maule yendo kwa buloku fuwala tabaye katanga
ganja. Shima pepo when you play for me, nenguru kufumanga
ganja. Deep shago, bali sumirisho kubyala mataba bonzi inga ganja.
Gero aitende de bonza ni pere kwa kinjebele inga
ganja. Okay, maule yendo kwa buloku fuwala tabaye katanga ganja.
Shima pepo when you play for me, nenguru kufumanga
ganja. Deep shago, bali sumirisho kubyala mataba bonzi inga ganja.
Gero aitende de bonza ni pere kwa kinjebele inga
ganja. Chitari panda tabafu akumu ikatabati. Deki na vonga ganja. Wachite bali pelo mwana wabwe. Fumote wabwe katanga ganja. Atuwala bula mpela kwa mano. Pada chikiri njevelenga ganja. Ela cheki fula pastiki. Fionzena umpela iwenga ganja. Duru kila fiopo na temoku. Duru kila ndaba kola inenga ganja. I don't got time for example. Love inenga ganja. Kuwa sendave fionzole foya. Patite tindeke ine ganja. Wagai wa mwala mpatila papa kumfollow imbolo ati wa ganja. Oka maude yendo kwa budo kufuala. Tabaye katanga ganja. Shima pepo when you pray for me, nenguru kufumanga ganja. Deep shago, bali sumirisho kubyala mataba bonzi inga ganja. Gero alitenda la bonda limpele kwa kinje velenga ganja.
Okay, maudi yendo kwa buda
inga ganja.
Shima pepo when you
inga ganja.
Deep shago, bali sumirisho
inga ganja.
Gero alitenda la
ganja.
Hey, limo, do you wonder ushe imwe? I'm a dick that's called a ganja in it.
Boss PLC
Harmon Music Production.